ya Bugatti. Baba Bugatti wasame. Simba inarazi ya Manara. Baba Manara wasame. Simba inarazi ya Bugatti. Baba Bugatti wasame. Simba inarazi ya Manara.
Manara, Manara.
Baba Manara wasame.
Simba kudoka baka, wala sibuli ni razi ya Manara. Ukaliwa simba kupakatwa, wala sibuli ni razi ya Manara. Ay, simba kuchezewa mkia, wala sibuli ni razi ya Manara. Ay, simba kurukiwa rukiwa, wala sibuli yote ni razi ya Manara. Nyewe zangu wa mshangai tangu ondoke Manara, simba zikuchinei. Nyewe zangu wa mshangai tangu ondoke Bugatti, simba zikuchinei. Yani kondoka na ubingwa wake, kondoka na vikombe vyake. Manara kondoka na mikoba yake, kondoka na ushindi wake. Manara,
Simba inarazi ya Bugatti.
Baba Bugatti wasame.
Baba Bugatti wasame.
Baba Bugatti wasame.
Simba inarazi ya Manara. Baba Manara wasame.
Manara wasame.
Simba inarazi ya Bugatti.
Bugatti wasame.
Baba Bugatti wasame.
Wasame.
Simba inarazi ya Manara.
Manara wasame.
Baba Manara wasame.
Ukapato kimtu sina kumbuka. Jamani sina mkumbuka Simba kimataifa. Sina mkumbuka livyo kuwa natisha. Na mkumbuka livyo kuwa nangata. Leo Simba kwa asani, asani. Siu ya mefanywa nini, nini. Nyewe zangu wa mshangai tangu ondoke Manara, Simba zikuchine. Kondoka na vikombe vyake. Manara kondoka na mikoba yake. Kondoka na ushindi wake. Manara,
Simba inarazi ya Bugatti.
Baba
Bugatti wasame.
Baba Bugatti wasame.
Simba inarazi ya Manara. Baba Manara wasame.
Baba Manara wasame.
Simba inarazi ya Bugatti. Baba Bugatti wasame. Simba inarazi ya Manara. Baba Manara wasame.
Ramo Morams. Watu tofu metaliano. Alma uwa muje yu. We baba nariye wewe. Kachu. Watu tuwacha simba za kukirungure. Watoto tandari umo
wasame, wasame.
Amen.
Wasame Bugatti wasame.
Amen.
Wasame, wasame.
Ai.
Wasame Manara wasame. Wasame, wasame. Wasame
Bugatti wasame.
Wasame Bugatti wasame. Wasame, wasame. Wasame Manara wasame.
Ramo. Simba mshabiki wa damu.